Yaxi Beats on the beat.
Hey, sendimgila majita ndwaboni yapeka back. Baya ndwaboni bayazama kunileqa bantholi funa bayaza phakuma uziponi embokweni ndefana nesinoli bulala kwasa anazo nenhloni ezizweni nizofika for surely wongoleleyo nizamnceda ngahoni konomona ndiyahlaba ndigoni ndiyasipana okokoka ndilali ndilijoni ikopolo ndilifumene ijozi bendiphusha ngamandla ndibulala ishowzi bakopola le ntwana yingozi bandithatha banifaka yaqala yasuka limintsimi yaqala yachuma nasendlini baqala banquma phethibheki igolide ndayigrumba andidlali soloko ndiyagumba makwedini nayisusa ndayisusa ngandoyisa kwedini uyaqhula nahlekisa nifana nosikhumba ngale kudala igama lakhula generator letyani yaduma sezoshubu nizobona nizophuma bendisokola ndisihla ndinyuka bathi ndiyekele weya ndavuma mna ndandiyazi yonkindi iyadlula mna ndaguqa ngetolo ndanqula mna ndatyala ndagqiba ndavuna isahamba le nqwelo ndayiqhuba azovela aseza amathuba melilali ndiqhawe ndathunywa. Ela utini, teta ndikuva, zwange imini ndihlale ndikusha noba kunini nditsho nangokushwa, nqabile ndlini koko bendigumba basha kwacima nengxaki ndiyaqhuba kho ndinondimisa ngaphandle kokufa kho mntunondwisa ngaphandle kokuba ndiyendabhayiza ndavumela ukuwa baamatita ngayisusa ndiyayisusa ayandoyika ungacinga uzondithusa mna ndiyikhingi ungahamba uyobuza nasendwinile noba ndingaluza sukelalini ndanyuka ndanyuka thathi isi mna ndayinyusa ndayinyusa jongezmc brazifa ana negusha ziyalandelana ziyathanda nonqumla kemna ndisayifuni noyibona into elula ngobezelula ehamba kwalula andifuni ulandela indlela ndiyayenza funa amaphepha imandela mandela pura sengeve iyavutha ngempela ndiyapheka ekhitshini ndiqumza amaphela ziwa ngencasa ndiyakhila ngumphela bakhe wandiqala ndihlasela bheka ola bafana ola magenga sizokagana abantanga nisibheki sizodibana uyayivela way sizonqubana ubuzwam endleleni bano yinyani izochaza lixesha bano yifake izochaza lixesha dala ndithule ndibukele bendiqhele funa bayazi namhlanje ndibunqele.
Yaxi Beats on the beat.
Noba kanjani nizoyenza le way ola kancane ubucinga nizoyeka yeva mancane akho ingxaki sondela bawunengxaki sondela izophela sumbumbozela thetha ubuya thetha sutatazela iza bawuyeza xa mna ndingekho bayapepereza xa bendibona bayagwegweleza nalicebo velani nindiyeke nindiyeke le nto ndizenzele ngoba soze nina nindimele xa ndinibona ndivuka amanwele xa ndikhona ziyakhala izihlwele embokweni anayo ibhekele ndiyabanquma kudala bendidelele bona ithuba ndavele ndahlasela